Cosa si cosa, ma cosa ni kurudia, pole sana, kama umevumilia, tulikosana, nikaomba ungenirudia, ukanikana hadharani, mbele ya dunia.
Beti lichomeka, zima moto hawakusaidia, ndege ya vieta, kianguka hawakunyambia. Saizi liona, ona, ona, na siku fatilia. Jirani alikuteka, mali yangu wakanikulia. Ni sawa,
umeniacha, nimeachika, ni sawa. Ninganyamaza yote tisa, but for
real,
is that who you have picked over me? Umeniacha, nimeachika, ni sawa.
Uko sure huyo ndo mwenye unataka, eh? Uko sure?
Ni sawa.
Uko sure unaweza sema with your chest, eh? Uko sure?
But for real, is that who you have picked over me? Umeniacha, nimeachika, ni sawa.
Number on your wedding day, stima zipote, upate fat fingers, ringi sitoshe. Your boyfriend akubaye kadogi, ukidhani nika cute, kakuume. Mother-in-law, father-in-law, wakuchukie, wakikuona. Unadhani ye ni catch, kumbe ye ni spam donor. Yoni nini unabonya?
My lord, I wonder, but as long as you're happy when I webenda, kenye unapenda, imeenda.
Ni sawa. Umeniacha, nimeachika, ni sawa. Ningenyamaza yote tisa, but
for real,
is that who you have picked over me? Umeniacha, nimeachika, ni sawa.
Uko sure huyo ndo mwenye unataka, eh? Uko sure?
Ni sawa.
Uko sure unaweza sema with your chest, eh? Uko sure?
But for real,
nimeachika, ni sawa.
Yeah.